yambe jena yablige silma chapanna e joy le groupe scolaire bulkason bugu hono chuli le college kewdi goddi foroba wakati recreation wari on do e wakati e jure sukabe yidure wayrabe mudum fa fija e le wi sukabe mi jidi commune go over district bamako do recreation yo wakati kuyal e fechidi gol college kewdi minita e sappo e joy be bawi yidure mudum be gajo be pechida college kewdi
ka on sora la recreation
watti fusume yalti sultere men pijida nafamul ana mawni sanne sabe ana nato sabe me heba jadirabe watti fusume yalti me yahme suuda ko men nyamata yogadu nangundura juude mu en yiliyo ma pija me wadan dun yalla jadira ko amen ana jokkina mede wada haro chaldi fatade basket kay pire ballon
le basket le football
le ondo wakati sukabe kan hayba sanni le dumar sud le kondu nom holitiri wiide janginobbe monsieur m janginobbe ana faabobe e le fijoji mabbe yella ana nabra yeso hakkilaji mabbe khalifa kanute yo janginowo le sud le kol bulkason bugu o holitiri wiide fijoji di sukabe watta kay kaaki pijirdi dibe ndoketele chuudi le college di darne mudum ana momni sanni ana hani do ko dum haybe
les enfants quand ils sortent
pendant yalti watti mintaji sappo e joyi tan be heban be tampita sedan sabe fijan du ana nato sabe jati yoga mebbe nato jadrabe fa nato sabe hebe wadda golleji yogaji de cuudi classe di ga watti fuso hadi sugabe kawrde wada hono di piji watti fuso be yalti faana koral ko tewtele cuulle koldin hakkune sugabe hewtaken sa watti fuso be yalti be weltoton be pijan no be wildirbe du fune yamira le jandeji dun jogi nafa sanne le gonal mebbe
de la formation psychologique de l'enfant et physique
sika sofa to banjangara recreation odu yo wakati kuyal modo to sukabe hewbe mabbe ana hawtale nokkutobe landinana wadde fijoji mu en
konso ala recreation
watti fosso yalti me sulti mede wada piji kewdi mede diwa yogadu ana yaha pija e kulleji pijir wonde julle kolli sume yalti tan homa fu attawan ana fijana muiri yalla ana sudla sedan watti fosso goddo sami hakkun amen me jalan dum ngam muslim am wi sume de pija son neddo sami tan patime jalan dum saw dum modja mi yaltan mi yammi sore ko nyamami pijida e wayrab tan min weligan sanne sume tilike e nyamdu amen so adfa yari otken tan me fume verifiton le classe di me jangiya
ambe kulanga kenaya ay sune bugara ambe don classe la
le ngalluje mawde janginobe ana yidi ana faabodu sukabe pijobe le wi mabbe edum wawi latar sababu nabirde yeso gondal hakkune mabbe edum wawi sembinne do julli hakkune mabbe
quelque part c'est intéressant
dun jogi nafa mawde sanne sa watti fusu sukam boyle classe sube yalti do ana faabobe be hebe tampita sedan ana nafa be sa ceggan modum sube natan atambe jangira sobe kasin gongano dun wadda kawre e deejere e gidaali hakkune sukaben misal mudun jaati hande sa jeewle cuulle kol heewdi amina sukabe fubbi be galle gode hono be nangunduri kay ben jidunduri
yayi une cohesion sociale entre e
fijoji di ana utta hakkille suka na famu dun ana mawni sanne du fa jande ko watta ko heddole hore makko tu nam holitiri wiide andan be kabaruji bilide jande be noddirta pedagogue